Sapo lewru mars hitan 2024 sakra be hidi be mi jultiom san heedade hejuji amen di to gomdo ne lindi e mangal mudum fu bisimila modo mi heedade actujene amen nyaroma hande o mi wondi do hande do e umar waygal umar ho nyallirda
be selli bas fu wala sise
waygal hon jong ara sakra amen le sambe kabaruji
se ngatti jungo meden bosse en kalon so lando jebbi do e eruji setan lewru ramadan du waran fuddude non birte suka be hono be gondi lanirade lewru ramadan do le region ngay jo ngara famtade do e journal ngal tiagal mudum bi botu modan wonde wadde nokko no dirte risi ko yata sukaɓe jokkolɓe ujunaji nogayoma anle oɗo botoɓe iwri le leydi ele ko yata temedere e nogay wattu jonoɓe gondi e halde toon kabaru no runde afrique nde kañum e leydi ele keddiɗe gori yim ko mbiyeten ɗum woni tarikiji ko en jaran nokku noddirte ɓe piñari kamɓe fulɓe kañum fa yettu haaɓe ko nandi e muɗum fana andi koɓe noddirta nando ko les région Bagnagara o wattu joni hoɗo fou woni sababu nando o gara famtade no e journal ngal
waygal sukaɓe jokkolɓe hewɓe ana wondi landinde heƴoji mum en banggal fijoji ɗiɓe mbawa feewi wadde ele lewru korka
ko heewi sukaɓe jokkolɓe fu landinta kono ayri banggal yaltugol kañe ko nandi e muɗum kulle kewɗe ɗe mbawa gollu so ɓami fa lewru ramadan du dari ke ka ɗum e tawli fu hoɗo fu diina haali kabaru ɗiɗo golleji ɗiɓe gollata fa keeɓe famtata keɗɗen moodo sama siko sita sidiɓe
bamma ko ɗo fangude kay kajolo segu e ansongo hayaɓe hewɓe ne sarti wadde yambereji fadde fuɗɗude lewru barkindu ramadan yohoni hinnade bawɗe mabɓe kala fijoji kaɗaɗi wattu korka
komo wakko sacré
saabi meɗen hani suldude watte seeɗan lenni korkar ɗo saabi ɗum so meɗen lalni wadde yembere wotere mi heɓamen ñama minen giɗiraɓe caggal muɗum ndu concert goto ana wondi e waɗede yalla patle korkaru min muuya hono ɗi yembereji ne woni yontere sactirede fandere lewru korkaɗe wattaɗo mi warama yaldida minen ga sukaɓe rewɓe amen mi yahami yiili o mi welto seeɗan ga hunde fo mi watta ko natto hono gacci e nandal muɗum nde patta ko ndu lewru korkaru so jengi tan mi yahami leeli o homo fo yeehe lawol muɗum dormi
na ele dina islam en ewi kanko andando dina alassane modi boba dewal allah kay na hani wadede nokku fuf e sato fuf o beedi wiide dina jabata feefi joji sambinoji junubaji
patta ko leru korkaru joni won sukaɓe yogaɓe nde patta ko ndu leru korkaru ɓe milan wadde kulleji bondi saabu ene andi hono muɗum wa waɗede le leru korkaru minke miɗen milan ɗuyo fuyre tan waddata ka e wasde andude hunde saabu watte fou allah ana hani batede wala korkaru tan neɗɗo ana hani badde allah feso wala korkaru miɗen miila ɓe sukaɓe waɗaɓe hono ɗi golleji ana hani hollitede haqqilleji lobbi ko nafata ɓe
kanko almami bana darda jeune en ɓe hinnade dewal allah kala wattu e wimako imadraji les dina wona tan ramadan
sakaɓe heeɗiɓe ɗiɗo kabaruji fou oɗo mbawi heɓɓude ɗum ndu beme ande towdo hello amen facebook na dow compte x mami noddirtano twitter waygol mi kotinam joom ka fa russi to won to batu sukaɓe jokkolɓe wondi wadde
non wori a wofo fi alisise mbiyan le oɗo boto kamɓe hayeɓe ɓe iwri le adnara allah ndu fo e manggal muɗum ɓe iwri ko yata le leyɗi ele temedere e nogay wattu joneɓe gondi e halde toon yoga haalaji ɗi fo ana jowi dow ande kese ɗe no gori kañum fa yetto fina tawa eno risi hani le gollidirde e leyɗi ele goɗɗe ɗen keɗɗenmo kanko noddirte olivier sankare o yo goto e gonnoɗo le oɗo boto komo sifi dow hen
guɓɓal hakkude hayaɓe leyɗe ɗe min beeli ɗum hoore yidude kanko hoorejo leydi russi vladimir poutine e ley kawrtal ngal ɗumno min kolliti telaji ɗi min jogui min jeeyi ɗum no kolintireji finatawa leydi ndi yo kawrtal latigal sababu leydi mali ndi ɓeyde andede banggal finatawa keña ɗum tourisiagal
sembinde leydi yankako lobbo le janguinde sukaɓe golle soldat sako yalla eɓe keeɓa wadde immadaraji fa ɓe ndena yimɓe gomɓe le jayel mabɓe ne ɗon sisili moɓe cuɓɓi fewde e yontere moɓe noddirta réserviste
nan wori ali sisi ɗum fuɗɗi lel ɗiɗi lewru mars ndu ɗum timmi le jeenayyi lewru mars nduɗo bomako ɗo le majjun immadaraji kewɗiɓe gaɗi le hen kañe fa yettoyo ƴewtade ƴiƴameje mabɓe kañe ko nandi e muɗum fa yettoyo haalaji mawɗi dow gaɗi dow hen wabɓe oɗo golle suudu ministre humminidu kabaru birki sembe calɗile leydi meɗi ndi fa ɓeyde ɓingu leydi yankako lobbo lobbo fa keben famtar kedden Ousmane Niali Boule sita sidibe
de yontere kejanande resetabe ana jogini jenes o nafasane e wi hunchanim beden hore e hakkilo mabbe dun wadan fa jenes o heba hakkilo lobbo do dande mudun bangal yirwere leydi mendi Aboubakar Traoré kejado golle minister humanide jenes e haro chalde
fanande yontere yi hokkude so jogal ben hakkileji lobbi ko nari bangal darnade leydi nin kay golleji ko han wadde kambe hayeben ko natto sabedu be jinnina bibbe leddi fu e mangal mudun fayotare rentundebe tiegal mudun fana e golleji kasin yokkudebe hakkileji lobbi e yalla be heba natade bibbe leddi en lobbube jinninobe leddi nin kambe hayeben
hedde andi be kabaru nedda ko e kollitivide don wadan fa be sukabe jangine kabaru leddi yankako be beedi wide be sukabe pammente don illa ana pamdi e jande mu ben lekol kanye service national des jeunes yakuba dogoni andi do kabaru nedda ko
ko tawtale mudun tan neddo wawa darno leydi mudun tiegal mudun du anta kulleji ko haani wadde sabi di kulleji ko hew mudun neddata wadde le sukak mudun jangintaga no le ci l'école sabi neddo ana mare nokuje tati le galle tuddi l'école kaso natka hayejo fuddi hono di golleji leydi du ana wayi hokkude jom hajjili jogaji kasin
holtin wi de service national des jeunes le mali fanda mudun yo biiru gol sukabe firtinde caldi mubben leydi yankako e dartude no kebirto golle yalla ana darano yirwere kebal neddo ko e finatawa leydi mendi
dunabata en yotere amen minimag nyaloma ke inado rewbe bele adnar Allah no yambinama aljumaare jetti lewru mars leedi amendi
non wori ali sise le majjunbe bi hino rewbe le be kani hunchinirede hore ko nayri bangal faba muye kanya ko nande mudum be do rewbe be ngadi imadraji kewdi be ngadi doyna halaji mawdi du le nokko ko nayri bangal hunchande be hore kanya ko nande mudum fa kebe famtar fa hande kedden Ousmane Niali Boule e Mamadou Samaseku
le mali yewtereji an ngade le yambingol nyaloma ke jalado hakke je rewbe e wi rewbe yogabe wombe do bamako do o nyaloma han la tare sababu be darano no gurna mabbe yaade te yeso hakkeji mabbe
ni mi la wiri wi mars wada matan yalla huntande hore kabaru hakkeji rewbe yalla rewbe be na baba hebde postuji hono worbe be hakkelo min kay wi mars e kuyam rewbe ka goto fuf no baba yambindi dum non no wawiri
to seguto habu be rewbe wadobe jaagu koltiwide le o nyallo ma kebal mabbe ana buyto
dambi frike
kulintireji min jeyata yeso suru docteur denno kebe amen na bidi sanne e imadraji do sul doctor hewti kebal wonana kam fe ele ndero yambere min kay mi subiki hinade jagu am pati fe mi mursa kebe odo nyalomo
tiagalun rewbe ngadi noddango wide bandira mabbe njalta e yewtereji ami joko way latal yirwere mabbe
le portrait am mem nyalomo hande o mi kotiram fa tombok tu fa mi kala tu hala suka jokolle goto dawto no yimbelle ngarobe yewde kayefiji
non wori ali sise odo golle kay sanga mudu sami sabide tuba kubbe njottata ko le dedo nokkule kasen wana hala fa suka jokolbe kallobe tan ko nayri bangal kayi fije ko nande mudu ko hebe do sukab jukol fu bayiltino golle jumuden gori yewtuden o do suko jukol gotno wondi wadirde ngurda makko nyalawmo hande do faccitango Ousmane Niali Boule
le jardin makko do tumbut anaware kilometre ji sappo mamit ag al moktar ana borne ti sot olo e pantolom alejo o mo filkidu o maya o wara hakunde ledde makko darde yalla fu ana wori no yidiri e wi makko leydi fenata
j'ai commencé avec
mi futtigen lemude faccir hectare nyal handen min lema ko yata hectare jeddi e sedan min lema pomme de terre min lema konnaaje zeren kay min nanan mudun sa lemi hectare goto pomme de terre an wadde ko yata ton ngaaje noge ciotta dun di wattima fuddi dun me hayebe yimbe joyon ngagnol man handen min golde ko yata cefane joyon suka jokol
kanon o holli tiwide lawol makongol ya fay sabi o golle ana jogi tidal la jogaji
on ay des difficultés parce que
me won tidal la de kewdi sab ne wawa wadde deman tawala djian ngadu tawede fu men wada da bobd amen samo yi men heba balle ko lam on ka gouverneur region tumutu min wo warde le geni bam ko gotan pamde deswal de ngal gollal zar ngal nanal mudun ko sugul amen hande sanne du yo jian kan hebude hurre nukkotu men remata tun
o suko jokol entrepreneur anandart e jeunesse mali dok koy mu ben e golle leydi yalla anaka ba batene lobbe
way golo tamara andi ko woni nando
ali sise minani inde mudum jarse mbi nando tan minen kaddo kaaje banya garato hakkilaji amen jippoto en biya o do nokko an le commune mo no dirte piñari idum le lamu banya garat yimbe le hewbe dan jaaso juro yo o do nokko so bami fa be ngu tidiri dum en fa keben famtare kedde mo kanko no dirte Bakari de Gogo o andan do kabar o do tariki sanne ko mo sifido hen
un jour le petit frère a rêvé la nuit
jamma waɗi neɗɗo goto huyɗi wonno garɗo e makko hultini wiide nokku wontuɗo maadi suudu ana ndenno yo ndu suudu fusefa laaɓa loopa muɗum ɗum itte on jamma goto o muniraɗo ɗum yeehi hono ngolɗo koyɗol wala foof koɓe ceefi ka yontere caggal muɗum neɗɗo o wari mabɓe watti dow haala ka nden woni koɓe noddi ɓiɓɓe wuuro ngo hollitinde ɓe koɓe jeehi e ley koyɗol ndenno ɓe jeehi fusude nokku o fa laaɓi duuɓi jeɗɗi ɓe mema e nokku o te hitande jeɗɗogoto nde woni ko neɗɗo goto o wari e mabɓe holni miniraɗo e mawniraɗo o wiide kanna jamare nde jaaha toon joƴinoyde kala ko hasidina e ley mahgol nokku o jamma woni ko sababe gaari moƴƴiri nokku o loope ka ɓe joƴinayi bende muɗum ndenno ko yimɓe fini beeten tawi nokku o mahama e ɗum nokku towɗo sanne nden woni ko pam wiide yo nokku dewal
Allah
ɗum nawata en birki sembe caldi club ngaji gaɗɗi qualifié e 8ème de finale coupe du Mali andama
non woni Ali Cissé mbiyen Joly Ba ACAS Bakary Diagne kañe AS Real de Bamako ISFAS FC Binga AS Kay AS Korofina e US Bougouni
e le piɗe ballon du championnat 2ème division o fuɗɗi yontere nde kay hoɗo wonto jababuji
FC Ray kañe Sama Plateau e mbiyam ɓe donkidiri to kay to le on ɗo wattu fou fed neɗɗodita académie kay nde ɓen kawi toon étoile ɓen gatti ɓen baddi ɗiɗi ɓen keeɓa fe baddel go AS Kay ndi du hawi Diala watti ɗen baddi ɗiɗi ɓen keeɓa fe baddel gotel
way galo mine miila ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ɗi
awo fo fe siisi ɗo garte haddude kabaruji ɗi kikiɗe hannde nden mbiya sukaɓe faadi ɓe jaafi ino konno ɓe andirɗo ɗo e seeɗa journal ngal an wara e tamasiaka